Paramenti ya Uganda imiriza enteekateeka y'okusunsula abo bonna abeegwanyiza okuvuganya ku bifo by'okujuza okukiika mu Paramenti ya East Africa, East African Legislative Assembly okumala ebbanga eritali ggere. Sabiti ewedde ekibiina ky'NRM kino kyamaliriza okusunsula abo bonna abeegwanyiza okujuza ebifo by'ababaka babiri abaali bamaze okulondebwa wano mu Uganda nga babajuza mu Paramenti ya East African Community. Era ng'enteekateeka eno ebadde erindiddwa esunsulwe mu Paramenti mu butongole efundikiddwa eyongezeddwayo olunaku olwaleero. Paramenti okuyita mu bbaluwa eteereddwako omukono gwa kiraani waayo Adolf Mwesige ategeezezza enteekateeka eno ebadde ey'okusunsula abaagala okukiika mu bifo bino mu Paramenti ya AR. Ebaddeyo sabiiti ejja ku Paramenti ng'ennaku z'omwezi asatu n'asatu mu lumu eyimiriziddwa okumala ebbanga eritali ggere erijja okubabulibwa mu maaso. Ku nsonga eno Radio Simba eyogeddeko n'omu ku bavuganya ku kifo kino ku ntebe eno ey'okuwa ku Paramenti ya AR, Juma Weitonze, n'agamba nti ekikoleddwa kirungi nnyo kubanga nabo ng'abeesimbyewo kigenda kuba wakadde okwongera okweteekateeka.
Kibadde kituufu nnyo nti fengawe ni ale mtu malitize primaries za fe tuwande kwa fabera za bababili adda mchisha hunda yuwa namara necha hunda yuwa kakoza then agamanya gawelize we yuwa clerk bena mbaba wadio nomination forms naba sabulo kubira naba kolechi naba kompitinga niba nafaba la laba naba vibuanyiza. So I think chivade chitufu nyo katusoke tumalirize fenga NRM ben ndabalala babayite okubeera nga beegwanyiza.
Mu ngeri y'emu Juma Weitonze agumizza abawagizi be nti olwokaano luno waakulubeeramu okutuusa nga Paramenti bw'enerangirira ekiddako era ng'alina essuubi ddene nnyo nti wekatalijirya lwakiri eribiika amasumba naye nga waakugenda mu Paramenti ya East African Community alioka akikirira eggwanga ya Uganda.
Obubaka obulala bwenjala okuwa abawagizi bange yabagamba esula ku kizigo kweri mbeebaliza ddala okubeera nga bandaza obuwagizi obw'amaanyi ennyo era ndowooza tubadde tuliidinga okuva we twatandikira ne kati we tutuuse. Nsaba babeere bagumu babeere b'amaanyi nti tetugenda kuddiriza era mpaka mu caucus mbanyi nti furaga bagenda gikwasanze kwanze nsaanidde ate kigambo nno nsaanidde na busaanizi wabula mpita nawo nnyo with experience and understanding the politics of the region n'okubisoma mbisome nnyo. So furaga ejja kuba yange etuvaawo then tujja mu parliament.
Abantu 27 be basunsuddwa akakiiko ak'ebyokulonda ak'ekibiina ky'NRM nga bwe bagenda bavuganye ku bifo bibiri ebya Paramenti ya East African Community nga bano nno bakuvuganya ku bifo bibiri byokka ebigenda okujuzibwa omwabadde Dennis Namara ne James Kakooza nga bano balondeddwa ku bifo by'obubaka obwa Paramenti wano mu Uganda ekitegeeza nti balina okuvaayo balekere abalala bo bajje bakiike mu Paramenti ya Uganda.